This is an MUT Radio podcast.
Mr. Diranga sikubingelele siphinde sikwamukele imisakazweni MUT Radio.
Ah, ngibingelele kakhulu basakazi bami nabo bonke abalaleli be MUT Radio.
Hi, siyabonga kakhulu Mr. Lebogang ukusijoyina nje namhlanje kwi mid morning rush show yethu nje. Emnandi kakhulu. Mhlambe nje just ukubuza for umlaleli ongazi ukuthi ungabe ubani uMr. Lebogang Deringa ubani for umlaleli ongamazi.
Lebogang Charles Deringa ngikhulele khona la eMlazi. Ngomusa kaJehova izinto ezenzayo emhlabeni. Senguma business nami, umvuzo Security and Training Academy. Siqeqesha ngokufanele onogada ukuba onogada abavelele after sesibaqeqeshile ke thina esihluke ngakho futhi sibafaka emsebenzini.
Oh yeah, that sounds interesting. Ukuthi ke uma usuyifundele iqualification ethile usuyazi ukuthi kunomnyango ozobe usuyongena kuona usuyaqala ushape i future yakho usuyaqala uyalibona ikusasa ukuthi kahlehle ubheke kuphi nempilo ngoba uma wenza something usukunesifiso sokuthi wandulele phambili ngale lento sokuyenza
ibe nesiphethe sihle. Mhlambe nje Mr. Lebogang, wayiqala nini? When did you start the security a training academy and kwaba i reaction yabantu basemlazi yaba kanjani?
Ngiqale last year September. Uma wami me uthisha for over 35 years. I've been working in the industry enkampanini enkulu zonogada. So I saw opportunity ukuthi le experience anayo as uthisha singayenza kanjani nami experience enginayo as unogada. So we sat down sahlanganisa ama strategies, then we came up with this idea because we saw there was a demand la emlazi yale facility efana nathi because most of these such facilities are with CPD in town. So sacabanga ukuthi asisona seduze ngabantu bakithi basizakala eduze. I reaction has been very very good ngisho kanjalo because we've been working tirelessly hard nabantu basemlazi, we've been able to place abantu emsebenzini njengoba sasi sonke ukuthi sizwe sethu amathuba omsebenzi awekho ngendlela efanele, but in our industry there's opportunity inkulu kakhulu njengoba sikwazi ukusiza abantu bakithi.
Wow, that is interesting, amazing. But sibonge kakhulu la. Mhlawumbe ukubuza nje imap ama criteria that someone does have to to be part of to be part of your
academy.
Of your academy.
Okay. La security kuhle kakhulu sicwa simuntu. Unamatikulo nje nawo.
Yeah.
Sonke siyafana. Akusho lutho. As long sonke sizofunda i-curriculum sibe qualified, sibe registered. Kasira la sonke esiphethe khona ezonogada abaqeqeshwe ngokwanele.
Yes, kubaluleke kakhulu kunemsebenzi eminingi ndawo zonke. Mawuthi yabheka la kunabantu unomuntu ozothi ke mina ngafunda ngenze engineering ngonyaka ka 2000 bani, mina ngafunda ngenze engineering ngonyaka ka 20 bani, noma ngenze i human resource management, noma ngenza ifundo zakwa accounting, kodwa njengamanje kunzima umsebenzi angutholi engawuthola umsebenzi abanye agcine esebuya esenza wona ke umsebenzi khona uzama yonke indlela yokuphila uma umuntu uphila. Awukho lozo sikhona mina, cha mina angeke ngize ngikwenze lokhu. Impilo ikuthatha ikubeke la ubungalendele ukuthi ungaze ugcine sofike khona.
Yebo kunjalo baba. I have many students also from here MUT fortunately.
Wow.
Because security industry is very broad. Into embi ke ngathi even if you are engineer, electrician, you can't employ without the grade or the curriculum of security.
Oh yeah.
So there's another girl, Andy Samyeni, from here MUT. I've been working with her. Now she's qualified. So now I'm planning also to place her in my friend's companies because he wins in marketing like MUT, but the job opportunity is not there. So ngihamba ngasakhuluma nawe understand and then ngathi angizokudivert kuze ngapha, but you must start the curriculum. So maybe next week I'll come also, she'll be employed.
Wow.
Oh,
felicitations to her. Yazi siyambongela.
Mhlawumbe nje Mr. Lebogang, to start a security company or a security academy, was it something that you've always wanted to do noma nje into ohlangabezekani nayo endleleni?
Into ekade ngangifisa because I matriculated 2013. Uyazi kuyafunda uqede but uhlale phansi zingenzeki izinto. Ngabona ithuba elingqayizivele kakhulu. Ngenhlanhla nginomndeni olalelayo esikhuluma, sabonisana kuze kube manje njengoba kunje business liyakhula kakhulu. Siyabonga nje umusa nabantu ukusupporta. nathi siyaqinisekisa ukuthi we'll try by all means to place abantu abalayimlaza abaningi. Yabo nje 2 weeks back I've been able to place abantu abawu 30 due to this riot. So there was a demand of security guards. So I work mostly nenkampani enkulu, then they call me. Now I have about 20 abazoqala kusasa or Monday ngoba inyanga iphela also for this whole month. So nje we pushing we want to make sure we place people because siyazi ukuthi ukuhlupheka komuntu omnyama into enjalo.
Wow, yazi ngiyajabulisa kakhulu ukuthi ubone umuntu osakhula insizwa, uyabona insizwa esakhula futhi engaqedi ukukhula. But umqondo usokhulile wasabalala. Ngiyajabulisa kakhulu ukubona intsha yakithi kuyiyona ephinde ibe namabhizinisi, kube yiyona futhi ephinde izokhuphula umnotho wezwe lakithi, iphinde izothi umuntu omnyama umuntu wakithi nawa amathuba senza siphila kanje ngala. Kareke monombuzo mhlasimbe ongafisa ukubuza isakhona endlini zokusakaza la u Mr Durango. Kareke ungashela lapha ungasenda i voice notes lapha ku 0608 160 8832 0681608832. Kanjalo kuzobe seyazoya khona ke ukuthi uxhumane naye ke uMr Durango la emsakazweni engakahambi nje. Umbuzo wakho angakwazi ukuthi awuphendule esakhona la endlini ezokusakaza ngaba naleyo ndlandla. Right, Mr Durango sicine sikhuluma lana nokuthi iziphi iy'nkinga enibhekane nazo njengoba kade kwazi bekune lockdown last year. Iziphi izinkinga enike nabhekana nazo kuyiyona i-business le, nizame kanjani ukuthi nizi overcome zonke lezi zinkinga benibhekana nazo, because i-lockdown yinto eqale wonke umuntu engayilindele, yinto ethinte amabhizinisi amaningi kakhulu ngendlela ezahlukahlukene.
Okuhle ngathi sishaya inyoni embili ngetshelo lodwa njengoba sine security company as well as the training academy. So vele ngoba de kuyi lockdown the society needed more securities. So here opportunity ukuthi sokwazi ukucover lapha iloss yenzeke ngapha abantu bengawazi ukuattenda kuma campuses ethu. So we employed more people so we gain more momentum and more profit in our business.
Siyabonga kakhulu Mr Lebogang. Mhlambe nje what are the 3 things that you teach people with security academy yen?
Ogodwa nje respect, integrity and communication. Those 3 aspects are the basics of a security officer ezohlonishwa umhlaba wonke.
So abantu ke uyafika kwi security academy register ufunde kuthatha isikhathi singakanani, umuntu mhlawumbe uthola ini after eseqedile ibanga lakhe, kodwa ke ubusukushilo vele ukuthi niyazama ukuthi nimfunele umsebenzi, mhlawumbe nje kuthatha isikhathi singakanani umuntu mangabe eseqedile?
I grade yodwa it's 1 week. So we have grades E, D, C, B and A. So kuya ngomuntu ke njengoba ubona nogada abaningi abakhona ezweni, most of them bano grade C, abadala base MUT most yabo abanye grade B, kanjalo kanjalo kuhlwa nge category or a client requirement. So siyamqeqesha umuntu and then the person is qualified, then we take those qualifications, we register kwi board yethu uSIRA, Private Security Industry Regulation Authority, and then yabonakala kumuntu uthi so nogada ugogodile usangaba kwi field.
All right, we hear that kunezinto ezi special that you offer to abantu balayimlazi, you give back to the community, mhlambe ngabe yini leyo yenzayo?
I can give 4 students of Mahosuthu who are willing to take this initiative for free. Si prove lento esiyishoyo, ohleze ekhaya ungasebenzi une qualification engineering electrical or whatsoever, sitshengisa ukuthi yini mesumvuzo mesikhuluma nge job placement.
Wow, that's interesting.
That's very good.
Na kanjani ke ngiyazi umlaleli njengamanje nayo opportunity. Kona le msakazana wakho na msakazana yakhe MUT Radio. Mawa ukuthi nje uyalalela umsakazana kanjani suyezo ke njengamanje ngisidiyakhile somewhere ngisekhoneni ngiyazama ukulongitha izinto kazilungi. Ngiyazama ukuyofesa lapha inkampani eziningi yabona zimoshekile nje ngoba kuna lesimo leseluthi ngabantu bengena left and right ku destroy it all akulungi left and right. Nayi opportunity ikhona la. Uthi nje uMr Durango mangimkhotha kahle uthi nje angazama ukuthatha nje only 4 people uthi ngaba niyaba trainer.
Siba trainer mahala. Men the qualification the bonus and will place them for people so buya futhi tinaba sengibafaka buya kuphi.
Yeah, wow, that's very good. It's very good to give back to the community and also ukusebenzela umphakathi okhulele kuwona, because abantu abaningi I think bavele bahambe bashiye lapho abahlale khona abakhulele khona emalokishini.
Mlaleli, here's an opportunity. Bamba ngemandla zombili.
Are you king? Ngeke opportunity ngeke Mr Lebo useyibonile.
Lalela, makufika ithuba bamba ithuba ngazandla zombili.
Hayi ukhingeke.
Bamba ithuba ngazandla zombili. Lalela kanjani mafuna uma ufisa ukukhuluma naye ke uMr. Dirango la emsakazweni nakho ngashayela lapha ya enambele ku 0313107194 0313107194. Uzibeke ethu benike le ukuthi nje kube ube kule top 4 le kuthiwa nje na kanjani ingalithola ithuba lokuthi ugcine usizakele. Lalela ngiyazi uzema ngosuthu uzofunda hlathi imbuzo okwenza HR uzowenza marketing uzowenza civil engineering. Kodwa ukuthi ube nama qualifications ahlukahlukene lokho ngakusiza ukuvulele neminye iminyango uma uthi yanoka kulo mnyango lo okuyiwona wona phokophele kona was okay akuvuleki kodwa nangu makhelwane nginganoka amakhelwane ngisizakala
because okubalekile indlela yokuphila king ungahlala naye qualification but akusiza ukuhlala ne qualification ungenayo into yokuphilisa mhlawumbe nje you can join the conversation on our social media where MUT radio on Facebook and on Instagram and Twitter where MUT_campus mhlawumbe nje Mr. Lebogang sesivala noma sesigoqa kuyinyanga yabantu besilisa isiyo isiphela njengoba uKing esho yini mhlawumbe ungathanda ukuyidlulisa kubantu besilisa noma yipi advice ungathanda ukuyidlulisa kubantu besilisa ohlele ekhaya othe mina yaza ngiyazi direction angazi ngathatha ngihlanganise nani
kodwa ngombe ngiyithandayo uthi uyithola kanjani hlezi khoneni ukubambisana nje siyindle emnyama kuyaphambili if you don't understand ask kumuntu omunye ubumbano okuthi ulone ezosakha sabantu abamnyama akukho kudlula lokho ulwazi singancishani sabantu abamnyama asinikaneni ulwazi bafethu sikhule sonke sibe imbumba sakhena izinda sethu sonke sophumelela sibheke phambili
wow wayibeka kahle wayibeka ngesoka ewu madada
ngiyathemba uKing ujabule kakhulu ukuthi ke
Nawu yazi ukuthi inyanga yethu la ngiyophinde ngikhulume nini ngithi kuyinyanga yamadoda ifika kani ifika kanye unyakeni
Mhlambe nje Mr. Lebo sesivala nje ngabe utholakala phi abantu mhlambe mabefuna ukuzofunda esikoleni mhlambe ngabe benza kanjani nakuma social platforms ngabe nitholakala phi
on Facebook likhona page Umvuzo Security and Training Academy my cell phone number is 0784943841 WhatsApp yatholakala enye inamba engazama 0738497063 ngicela ukuphinda ama cellphone bese ngishiya se office 0784943841 enye 0738497063 yase office 0319172336 kwipage lami nami ngikhona ku Facebook Lebohang Charles uzongithola any questions any queries I'm available 24/7
This is a MUT Radio podcast